maxaa tiri afartan
walaal ahaan iyo
minuteduna khadkayga ku jir one minute ruux maa laga hadlaya maxaa tiri afartan lixdan iyo laba eber hal afartan iyo saddex ma sareeda la dhaa maxaa la dhaa sareeda cali cilmi ba eber hal aqoonsi maka haysaa ayo tibiga iso yeedh walaal khadka laigu jiraa taleefonka intuu idi soo gaadhay haddaba khadka ku jira wiil baan qancinayaa ay soo yeedh haddaba aya int mar aya wiil baan qancinayaa khad ku jira haddaba toddobaatan iyo saddex lix iyo toban soddon iyo laba haddabana dhaaf khayr allah ina siiye bes cabdiraxmaan haa hu no subxanimaatan ka dulqaadi waxaanimaya bes walaal wan nii dhameeya halo hu no waxaa taabata xidig lix toddoba lix sori walaal
aan
ku hadlaye
haye walaal waa hadee waan taabtay waxaa ii soo baxay
kusoo dhawo xarunta ii sahal
haa
magacaaga koobaad geli
magacaagii koobaad
haa su kuma soo qoray magaca koobaad geli
haa sax waan geliye
haddana magaca ba geli mar labaad markaad okeyda taabid magaca koobaad markaad qortid okeyda taabo
taabtay labaan haddana taaga geliye sax weyaan
aba mab gelis
haa lambarka labaad waan geliyehaddana
okeyda taabo awowa geli
maxaa geliya marka
awowo last namekaaga magaca awowo geli
unaha marka hore lambar kow waan taabtay
marka koowaad magacaaga qor okeyda taabo mar labaadkana magaca aabo qor
haye
taabo mar saddexaadkana magaca awowo qor
haye
ma difaanta hadowno
waa magacaygoo saddexan iyo weliba awowe afar
maydee magacaagoo saddexan un mayna hayn aabo iyo adiga iyo awowo intaa may hayn
oo kala socdo haa
intaasoo dee kala horeeya un
bas waan fahmay intaa haye
haye password geli haddaba afar lambar oo aad garanaysa aad u gasho
waa i aqbal mi sooma
haa afar lambar ood adugu garanaysid gasho oo sir ah
haye mas haye
ma gelisa afartii lambar
ma gelinine
geli haye afar lambar oo sir ooda ilaa weyna password kuu noqdaa
hello